ndinameva ihlaba ndincede inameva ihlaba ndizokuqanda tandaze inameva ihlaba ndincede inameva ihlaba nokuba lendlela imqinwa likhona ithuba lam lokuthubeleza ndizofika ubomi bethu bahlukile kodwa ikhona indawo esidibana
Yeah, I'll stop by.